Monday, Kuba party. Tuesday, Kuba party. Proper, Kuba party. Proper, Kuba party. Abatali na la kumbuza to go wingewa. Babatali na pista mbuza to go wingewa. Babatali na la kumbuza to go wingewa. Baba talina mpisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Sunday to Sunday weya. Zenonya kasente weya you. Tukunonyo zebungo wa jinja. Ye government weya you. We munonyo sente, sente. Petulia sente, sente. Tukuwa pate, pate. Nga wetunya bia, bia. Baba talina love mbuza tuko wingewa. Baba talina mpisa mbuza tuko wingewa. Baba talina love mbuza tuko wingewa. Baba talina mpisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Yo, King Wanda Zenovasi genda jikuba. Na yaya gali njibe zizimba. Genda kwa diwe yetinda. Anyway, Monday kuba party, party. Tuesday kuba party, party. Wednesday kuba party. Thursday, Friday ramba mo party. Abatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na mpisa mbuza tuko wingewa. Babatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na mpisa mbuza tuko wingewa. We mtu goba mwagala tutewa. Monday kuba party, party. Tuesday kuba party, party. Wednesday kuba party. Thursday, Friday ramba mo party. Abatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na mpisa mbuza tuko wingewa. Babatali na love mbuza tuko wingewa. Babatali na mpisa mbuza tuko wingewa. We